Hey, manze, welcome guys, manze, it's your boy Ned Omolo, aka The Don, and welcome to the Sanity Loop Podcast. Shout out to Radio Legion for holding it down, niko na my boy hapa, Jonah, Mr. Nani?
Mr. Fix It, hey, tuko ndani ya nyumba.
Kabisa. Na bado niko na wageni wangu, manze, hey, tell us, manze, unaituaje, umetoka wapi, we ni nani?
Inakuaje watu wangu wa nguvu, already meshajua sauti ni ya nani. Naitwa Kaka, boy flani amazing, of course, wananiita Mr. Brudani in the entertainment scene. Nasalia kuwa your entertainment captain.
Hey,
niko na mwanangu wa nguvu hapa, anatambulika kama Eugene Omondi Otieno, aka Mondi the Cree, au sio?
Hey, Mondi tu.
Mondi, inakuaje mwanangu?
Let's shine and introduce.
This fool is a bit proud. Now, what was all that for? Eh?
Ni intro.
Kidogo wanze kusema kundrati, hususa. Almarufu, ndipota. Yo, ni aje wase, hope mkufiti. My name is Eugene Omondi, aka Mondi the Creer. And I am a host on the Vibe Tribe. That airs on Radio Legion every Saturday, 10 a.m.
to 2 p.m.
So guys, make sure you tune in for that. Anyway, happy to be here. Thanks for having me, man.
Kabisa, yeah. Welcome back, guys. It's the Sanity Loop Podcast, every day 2 to 4. And today manze tulikuwa tunataka kuongea about your nilikuwa nini? Sleepover.
Yani
sleepover stories.
What's the craziest thing that has ever happened to you
on a sleepover?
On a sleepover. Hey,
hold it down. Take us, manze.
Yeah.
Don't be shy more.
So, okay. You tuanze wapi?
Anza pale unataka kuanza.
Okay, this time ni funny.
Totally funny.
This time nilikuwa nimeenda AU. Kwa tumeenda game ilikuwa 2016 ama 2017 hapo. So nimeenda game KU, then there's this chile yako zile za see you come for a sleepover. Ilikuwa so random, si ati tulikuwa tumepanga ama nini. Kwa so akasema since badala ya kurudi ati it was on a Saturday na bado tulikuwa na game Sunday. So I was like, acha niende nidozi, ndio niamkie tu game hapa, ina maana nirudi ati tena hadi KU on after and main campus. Ah, so si, nikasema hapo wa minki madai game yangu. Ita pull up. Kibi yako tena asubuhi. Ita muka ni oge nini. Ni Rudy Grau. Ah, tuka agree, tuka sema fresh. Si ya. Game ikaisha fresh. Nika gotea mabishita yangu. Kambia mi nita dozi kwa bishita yangu. Then, asubuhi. Asubuhi. Ya, nikasema. Amna kitu kama hiyo. Ah, sasi. Tusha kula nini pale jioni movie. Ah, tukadozi. Asubuhi sasa simi naamka niende game, sindio kama kawaida. That was on a Sunday morning. Sasa all of a sudden, nasaka nguo zangu, sioni. So, dem ananiambiaje, pole nimeamka asubuhi nikakufulia. So that...
Life material.
So mimi niko hapo like what the fuck, unataka niende grao na nini? Juu sasa umenifulia nguo zangu na sikuwa nimebeba zingine. Unajua ilikuwa so random, ningekuwa nimejipanga ningekuwa. So niko like okay, unataka sasa niende grao na nini? But sorry, I didn't know you have a game nini kesho. Mimi thought you'll stay. Ngame mimi niko naenda game. So hii time nimetulia, kocha ananipigia ananiambiaje, watu wamefika grao ba. Uko wapi? Unajua mimi siku replay your text. Sasa naenda wapi? Mimi nilivuta dera yake moja hapo. Kashinda kwa.
Damn bro. Guys, this is starting to do podcast. Show ni moto kama pasi.
Ilibidi ni geuse kama kanzu wana. Ilibidi ni shinde na dera yode. Ndio jioni nguo at least zilikauka. Nikachukua nguo zangu mika kladi.
Ilibidi hata nisitumie nini basi ya shule, maana wangesema nimetoka wapi.
So mimi niliingia tu. Nasema nilijab.
Wow.
That is my funny story at a sleepover, my guy.
Wewe. Kwenda tena sleepover hujajipanga. Mwana nefu.
You know, I'm trying to najaribu kuimagine kwa dera. Yaani hadi nimetoa machozi.
Wanao mwana ati amelala.
Hey, Mr. Fix it hadi amecheka hadi amanguka. Guys,
bana inabidi
every Saturday, every 2 to 4 p.m. after the Vibe Tribe.
Utakuwa unapata vibe kama hizi.
Eternity look man. Hey, na wewe Mondi hadi umecheka hadi. Wow.
Mondi acha tupate story yake sleepover maana yake. Hii ni moto.
Do I have a funny story?
Hey, tell me I'm playing to. Yo yako bro.
Wasema tufunge hisho.
What? Your story ndio ingekuwa ya kufunga.
Man, I wish. Tulianza uso high.
I don't have but these people were story. Yeah. But yo.
But what have you heard about from people about sleepovers? I'm from men, I'm from your lady friends. What has been happening on sleepovers?
House party ni sleepover tuanzia hapo.
Yeah, yeah. Come na lala.
Kati na lala ni sleepover.
Mm.
Okay, I've once been in a situation bishti yangu ali we had a party at home. So now there was a gay dude who was amongst our guests and he had a very fly friend.
Mm. A lady friend. Yes.
Yeah. How she was by.
Mm.
So another pal of mine was also among our guests, but him was straight. Anaitwa Bob.
Mm.
So Bob mazee ameenda amekatia huyo dem. Fumi meingiana. Dem amesema tu wewe niambie wapi. Niambie wapi. So since our place is big, kadi kuna parking lot, kuna nyuma ya tank.
Mm.
So it was either waende nyuma ya tank ama ndani ya gari ya Bob. Hadi Bob amekuja amenitafuta around 2 a.m. I think as we were playing games or something. Bob amenitafuta bro, CD, tulee CD. So we sneaked into my sister's room. She was asleep. But my papa would come to lay my CD. Everything was good, man. That's the Bob amerudi chini now. Anaenda kwanza kissing. Agapata the gay friend. Amesimama hapo na yule demu wake. Akamwambia, nasikia unadai best yangu. Sema, it's fine. But me pia lasikia. Anamwambia, you want to chop this girl? It's okay.
No problem.
All styles, however long that's up to you. But you have to chop me as well.
Ooh.
Imagine my condoms were returned.
By force, by fire.
Who has a fire in it?
No, bro. I don't play Steam 2.
My name is Steam 2.
Yeah.
Where's the Indiana exit?
No. But what? Hey, you know, sorry, then you. Hey, then you're gonna go left, Arak. Hey, guys, I hope you enjoy this. Guys,
it's the dera for me.
Guys, it's the dera for me. Let me even start things for me.
Asa Ned Kani, ungevaa nini hapo? Iko karibu. Ana t-shirt kubwa, unajua zani ma crop tops manini na nini. So, ungedunga nini? Nini hapo karibu ungevaa?
Yani kaka, I'm trying to picture you na dera. Yani
uzuri ni ati mta picture mko niona. Unaona? Hey, bana, hiyo kitu ni fine. This is the first time by then I'm here. GMGM says.
And nashukuru. Every day, the Sanity Loop podcast, 2 to 4, Saturdays. Vibes ni heavy, after the Vibe Tribe Monday. Hey. So, Jono, who kuna... stories that sleep over, that's my story, funny that,
Mr. Fix It,
that,
like
Mr. Fix It, man, they told me something.
On that note, shout out to Ray Manze, get well soon,
Ray, and to Kina Sasha and Celine Manze. We know you guys were busy, but what are Rudy guys? What are Rudy?
Kabisa. Pia Jerry, we're waiting for you, Manze.
Wait, finally, man.
So anyway, let us say my story, yangu, I don't think it's that funny, but ilikuwa sleepover. Ilikuwa tu nika house party hivi. Alafu, sasa kuna ilikuwa like machalika watano hivi na demu moja. Sasa uchalia imekuja na demu moja ndo mwenye keja. So sisi tumeanza kupiga sherehe, kiasi nikaongea na demu. Nika demu alikuwa ngamisha kuitha yangu. Damn. So si, nika slice o bishti yangu.
Monday. Fix it.
Pia labda alifix. Anyway, wacha tukie.
Sasa story zimebamba zimebamba nini nini ikafika saa za kulala. Saa za kulala sasa mimi napiga hesabu. Itoke huyu msee msupu unajua kitanda ni moja ni one bedroom. Nimtoke huyu dem twende naye kwa room yake ama tu nikwe nikwe mpole nimuache. Sasa in the end si chalia akasema zimi lazima ni dose kwa bed. Of course I make feelings. Dem akaenda hivyo akasema ah mimi nikas dive dose na uchali. Akirudi hivi sasa unajua sasa ngori nini tulikuwa ngapi kwa machali wanne. Kila mtu ashachukua couch sijui ni nini. Sasa mimi nimebaki hapo hivyo sijui ni lala wapi. Usikio chalia nililetea tu mkeka nikalalia mkeka yangu hapo safi hadi asubuhi akanitoka pia msupa. But ilikuwa ngori.
You are left for the mattress.
Unge nini unge perform.
Azi. Sasa unge perform kwa mkeka. Una
rooftop. Ah mechi haitambui grounds bana. To me grounds.
Wow, you guys. I don't think hey, you guys may hold it down, man. They shout out to you. Me, I don't think Nikona sleep over.
We wacha, we ukosi, man. Why? They don't. Ah, we wacha, man.
Have you ever been in a sleepover stroke house party where guys are, okay, not openly engaging in sex, but wanadishiana, au wanajua wanamon pole pole, but wanamake noise. So you find like there are three couples in the whole house but we saw solo. Ama
umenikumbusha story. Wow.
Thank you. Wait,
anaitwa Mr. Fix It.
Ama wapi uko na dem? But this happened to my cousin. I planned a house party so I called three guys and three chicks. So see now we are 4-4 each. Ni kila mtu na wake. So everybody got booed up. Madem walikubali. So mimi and two of my guys truly managed kupata mate. You are lucky. Lakini sasa kuzo wangu demu wake alisema ati siezi pishiwa nyumba moja yenye sister angu wanapishiwa pia. One of the chicks was her sister.
Yeah.
So ilikuwa tu story the whole night.
PR tu.
Kweli. Basa yakio ile story nimekumbuka ni ilikuwa the same house. So it day tulikuwa bado house party. Yes kum kule the chick nilikuwa na date hiyo time akasema akampo. So si nimeenda na ilikuwa like couples mbili alafu kwa machali wengine watatu. Sasa tumekata maji sisi ndio tunajua hapa hatuna form. Tunakata tu maji tujibambe. Kiasi tukienda kudose one of the couple come like in a dose sitting room jo wengine washachukua bed. Manzi inafika 2 AM unasikia mseme anakugonga hivi. Ukiangalia hivi kando la. To be continued ilikuwa ngori. Kuna mtu alienda kuwasha stima kidogo apigwe.
Kwa sijuangi, I don't know why people do that. Kwa sleepovers, le unajua nye your friend and have the action. Atunajifanya ati, ujui, atunajari kuwasha light. Sijuangi ndika kuwana nini. I don't know what you want to see.
Give me let you give you 1 second. Oh, dema, likosheka.
Wasema 100 to
by the way watu kwa wakali watu
ule Mombasa watu wasema ukitaka kujua nguvu ya mtu fungua mlango ya chota imako ndani
hapo ndo utajua kuna nguvu by the
way. Guys, I really hope you guys are enjoying my trip.
A big shout out kwa wanangu pia wanasema.
Wanasemaje?
Wanabonga nasi hapo wanasema huyu anasema ashaenda kwa sleepover. Then all of a sudden kuna voucher fulani ya Nakuma tilipotea ilikuwa voucher ya 50k. Tu wako zile za bana kitu haijawahi potea kwa hiyo.
Wow, I'm really guy.
Ananiambia walikosana nao best yake. Yeah. Aka left home ilikuwa saa 8 usiku imagine.
Damn.
Alitoka tu akaishia
record. Yaani watu wadi wana voucher. It's that bad.
Imagine ilikuwa voucher ya 50k. So unaweza imagine nini unaweza buy na 50 kwa kiingia tu na kuma hiyo time na kuma ilikuwa at that time. So ananiambia yeye ilibidi tu atoke. Ananiambia walikutana na wao best yake paka leo. Juu anaamini mtendo alimtoka hiyo voucher.
Yai.
nalikuwa ameenda tu sleepover nini, ni best yake.
Shout out to your friend, shout out to your friend. guys, kindly engage with that manze on our Twitter handles, Radio Legion KE. Pia unaweza tupata po Sanity Loop Instagram manze, tuambie your worst sleepover stories manze. Mtuambie, kaka hapa ametuambia amevadi dera kwa sleepover. Mwingine
mwanangu hapa ametune in, anaitwa Evan.
Hey, shout out to Evan.
Anasema nikikosa kumpea big up, itakuwa case. So big up to you, shout out to you, Evan, of course, for tuning in.
Kabisa Evan. Na asikia pia the Sanity Loop podcast. Yeah, under Radio Legion.
Anasema show imekubali, lakini hapo kwa kuvadera. Sasa ningefanya nini? Okay, ningefanya nini?
Hata ningefanya
nini? Ningefanya nini? Unajua ingekuwa usiku labda ningekaa. Lakini sasa ni usiku.
Tungeva zile zile masweat pants lazima zimeandikwa juice.
Sasa sikia. Uneda kuna story na tuambie. Uneda kuna story na tuambie.
No, I'm just in a meme. Nakumbuka ngayo meme. Yeye umeenda sleepover kwa demu yako alafu unacheka umesahau nguo. Sasa unavaa vitu zenye ziko.
Lesson learned. Ukienda demu boy akikuja kutembelea made, usiende kumfulia nguo. Muulize. Ona acha ni mwashe.
Yaani so in short alikuwa na kimbelembele. In short unasema ni kimbelembele. Alikuwa
okay, yeye alifanya na
roho
moja. Alikuwa like ametoka game, so let me just clean.
Wali pat off guard.
Mimi alinitoa timing la. Ina alinitoa timing.
Coach alakupigia.
Coach alinitext mara ya kwanza kaniambia uko wapi? Tushafika shule. Then wakati game inaenda kuanza ananipigia. Niambia sasa, where are you? Because nikamwambia niko held up kidogo, but I'll be there in a few. Nitaingia second half, wewe endelee.
Ulifika hiyo match baadaye?
Sikufika hiyo game. Tu nasikia hata sikutumia basi ya shule kurudi chuo. Ilibidi sasa
ujipange.
Nijipange.
Nguo
zilikauka. Majioni. So unabidishana na dera kutoka asubuhi hadi.
So ladies wale, okay, wife material ni poa, lakini please. Hey. Fuatilia, kuna mtu ana nguo maybe.
Nasema kweni nguo. Kweni nguo. Said yeye ni machali wewe. Sasa zingine ni poa.
Lakini sasa unajua utanifulia nguo niko na shughuli
nyingine. Nimepost hiyo story yetu kwa status.
Wanasemaje?
Sema what was your worst sleepover story? Wewe ananiambia anaitwa Nono Tewa Song. Anasema his cockroaches climbed me more than he did. Inazidi kuwa moto ndani ya podcast hii mwanangu, au si?
Ndani ya The Sanity Loop podcast. Hebu rudia hiyo point tena. Rudia hiyo point.
Nono Tema anasema his cockroaches climbed me more than he did.
Hey,
mnafanya nini huku nje? Mnafanya nini wangwana?
Ukisikia kuambia, ukisikia mtu amekwambia kaka unaweza do nini? Hey, at your cockroaches climbed me more than you did.
You did.
Damn.
Kuna mwanangu fulani hapa tulikuwa kumbuka tulikuwa tumewauliza what's the
craziest sleepover story umekuwa nayo?
Sleepover story ambayo umekuwa nayo. Kuna mwanangu hapa wa nguvu ananiambiaje? Kuna day fulani walienda sleepover kwa best yao, yeye na chali yake akapata huyo dem, best yake bado ako na boy wake. So wakuwa wili wawili pale. Kila mtu ana wake. So kwa hiyo playfield ilikuwa apparently okay, the team was fine. But the venue sasa ndio ilikuwa kidogo tight, na wote walikuwa wanaenda cooperate. So what happened? Wananiambia of course hawa tukakwa mabedsitter wengi kwa na extra mattress kwa hizi sherehe.
Yeah.
So wakavuta mattress wakabwaga hapo chini, kuna mwenye alikuwa hapo juu of course. So unajua nini ili happen man? Si wakaanza match side both parties.
Both parties. Kila wing.
Huku juu na huku chini. Yeah. So wanasema hii side moja walisikia kumetulia, kume haikuchukua muda mrefu. Nageti. So huku bado watu wako mechi. Huku mechi iliisha. Shaenda sijui ni half time ama ndio full time kwao. Lakini huku bana wamepiga extra. So in the process wakati sasa wamemaliza yao sasa washamaliza. So wako pamoja. So wako wakasikia au wako down hapo wakinongenezeana ile pepe bata. Hata hujakaa sana kama wako hapa juu.
Hey, I love this podcast man. Wow, kaka.
Inakuwaje watu wangu wa nguvu wananiita kaka?
Kaka kabisa.
Ned. Unatuambiaje sasa kuhusu story yako kule slip off.
Mbona mna insist na mimi?
Ned uko na story.
Sina story.
Lazima na story.
Mimi ulala home tu mapema. Nenga hizo.
Hakuna. Umuongo.
Unataka kusema toka uzaliwa umelala.
Mimi manze bro, hizo kwa ngi zangu.
Yeah.
but hata mimi unacheki nimekumbuka hata mimi by then nimekuwa huo mtu wa kutengenezea watu chai. Yenye uko sleepover, kila mtu ako kwa bedroom na wake nini, so manzi wendo mse wako
wendo kiateka
keza ni yako
kwanza keza iko yangu kwa hiyo sleepover. But manzi guys, kila mtu alikuwa busy kwa ma bedroom and all and all. Manzi mimi ndo nilikuwa natengeneza chai breakfast hadi na mpesa iwa doya mayai, naambiwa nishuke huko chini ninunue mayai 10 and all. Hey, mazenye nimepitia huku nje.
Wewe tunaongeza mzinga sasa huchangii, wewe ndo unaendea. Unajieka
bibi. By the way guys, let me advise. Guys, kindly manze, kama unaenda sleepover, I feel like it's just good. Carry tu mtu wako. Beba tu mtu wako.
That's very true.
Unaweza kuwa na shoka huko ndani.
Hii story ya kusema atapata mademu
huko ndani. By the way, story ya kupata mademu mbele ni scam. Mimi nileta kuamini hiyo. Nileta hiyo ati kujipangia ati wasichana wenyewe wako. Ujaona.
Now you want to start from zero. Beba mtu wako mwenye anajua.
Ushua bet.
Fika 130. We are supposed to engage on other level. You understand? It's that time of the night where we come closer.
In short, beba shua beti yako.
I have a question, but it's sort of beside the topic.
Yeah.
But I just like to throw it in now. History of body count. One night stand to zinai kwanga kwa body count.
Okay, nikidhani zinai stabi wa si umechop.
As long as you have chop.
As long as the head has gotten in the
amount of the dragon.
Yeah, you have chop. That should be counted.
Mimi nisikie huko nje. Watu hawahesabingi one night stand. Hiyo ni ka free trial. Umetry tu. Bado hujakubali
kuingia. Unajua hata wewe ukibet, kwa mfano ukibet ushinde. Mhm. Si ati watasema hii ilikuwa try. Atakupatia pesa juu umeshinda sababu ilikuwa try. Wanakupatia.
Ka relationship yenye umekuwa nayo ya 2 weeks. Hiyo utahesabu. Utasema alikuwa alikuwa mdemu wangu for 2 weeks.
Of course, that's the demo wako for the 2 weeks. Ama demo wa nani? Mr. Fix It. Wewe si umesema demo wako?
Lakini ni 2 weeks peke yake. Labda ulikuwa hapo.
Kan demo wako 2 weeks mbili, masaa mawili, sekunde mbili, ni wako hiyo time.
So utamhesabu.
Mkiachana ako kwa count.
So you count that.
Una count.
So what does it count?
Nini?
These 2 weeks relationships.
Hesabu ni zako.
Ama hawa wenye ulidate online.
Wewe
account haina sura lakini babe you are beautiful.
Wewe ndio uko siwa Spain right?
I miss you. How do you miss a Facebook account? I believe at a part in our lives we all did that. Cuz personally I did.
Yeah, that's, definitely.
That dating an account or someone you've never seen. I've done it. And babe I miss you.
Alafu kwanza. What am I missing? Kwanza the worst part ni kama anza ku date on Facebook alafu yupeleke WhatsApp stories zinaisha.
Why is
stories zinaisha?
Kwanza bado mko Facebook. Kwa mimi bado nitoka Facebook kumbuki ile.
Ni Facebook 3 years ago si sahi.
Bado na WhatsApp ikuja Instagram. Facebook
ikosa soko. Personally I'm still on Facebook.
Mm.
Na mimi huitumia once in a while. Na inaniokolea.
Bado kuna watu mnaongea nao
ndio hapo ndio wao wapata hizo relationship zako za wiki mbili. bwana
hapana I get friends.
Okay, back to our topic. Kuna mwanangu hapa anasema aliendanga sleepover, anaitwa Deno, anasema aliendanga sleepover kwa best yake. So akumwambia huyo best yake ana stay na demu yake, unaona. So jamaa kufika kwa nini hiyo, kufika pale so si demu yake akaanza wakaanza mechi hapo juu. So jamaa ako zile za hapa chini. Sawa wamemweka kwa flow hapa chini. Wako kwa betita. So jamaa ako zile huko mamechi huko anasikia tu. Zile ma sound effects.
Na get. Nakupata.
Tu ananiambia that was the longest night. Deno anasema wasema pia umeshaigua hapo. Uko kwa room moja alafu watu wanapeana mechi, wewe uko pale kama referee.
My
Deno anasema that was the longest night ever. Wait. Ushakuwa kwa scenario kama hiyo. Uko kwa room moja
watu. Kila mwanaume kuna time. Hiyo scenario imempata. Msidanganye.
Uko kwa nyumba, uko kwa nyumba moja bed sita. Unajua areas za one bedroom anaingia kwa room kule. Wajifanye mambo yao wewe ukiwatch movie hapa sitting. Ile ni bed sita mwana. Ukigeuka hivi uko jikoni, ukiangalia hivi bafu. Ukigeuka hivi unawaona tayari. So wewe unawasikia kabisa kiki kinua shingo hivi utawaona. Lakini utaki kuinua. Ona. Tabuwe ni referee uko pale time. Wewe unacheka acha nione huyu ndugu yangu ataperform kwa muda gani.
Hey, watu wamepitia huku nje.
Hey, watu wamepitia mwa. Ulikuwa sema ushakuwa kwa hiyo story. Hebu tuambie.
Tuambie.
So it was in Juja.
Hey, na hii Juja inafanya nini?
Juja kuna story.
There's something about Juja.
Juja kuna story.
I went to visit a lady friend. So nilibeba kuzo wangu na demo yake. So basically it was level playing field. So the whole night kuzo wangu ndo aliangukia. Yeye ndo alikuwa anapewa tu mechi na demo yake. Yeye wake alikuwa anakooperate. Wangu kidogo it needed persuasion. Anyway, whole night we went morning now my cousin and his partner were having morning glory.
Yeah.
So me nime walikuwa chini kwa mattress. Mimi na demu wangu tuko kwa couch. Si ati sina demu yuko. But she was like, tonight I didn't want, I just wanted us to chill. I'm like,
umekuja hapa kufanya nini?
Nimetoka Ngong hadi Juja kuchill. Nime...
Iku chill, by the way, inahangana confusion, by the way. May notice.
Kuchill.
What kuchill? Unajua by the way, tuanze kuambia na ukweli. Say uambia utext them. Come nini. Tuna come kudu? Kuchill.
Why?
Nakwambia ama hata si pia sisi machali. Sasa nyingine si uandike kuchill.
Originally chilling is I pull up to your place.
Eh.
If there's food we eat.
Yeah.
We just maybe sit and talk stories.
Eh.
Ama we watch a movie, ama we play PS, you know, that's just chilling. Just doing things together. Tumetulia. You can chill with your boys, you can chill with your girls, you can chill with whatever. That's chill. Lakini chilling in Nairobi, very tricky. Very tricky.
Wasema morning glory.
Yes, so morning glory. Mazee nimeomba demu wangu amesema easy. You know what asubuhi. Uko chini hizo sound effects tulikuwa tunasikia. Unajua ili motivate. She just stood up and pulled me to the bathroom.
And by the way, I wish me kuna demu leo. Do hiyo kitu inakuanga peer pressure or something cause she getting at your partner mnya connect kando yako na best yako wakianza kuidu unapata ngata nyiko na venye mnasikianga kuidu si getting mbona inahanga hivyo kwa nini tunahanga trigger
si nikaa tu mzee afungue chips kuku kwa maji
bana baada ya story ukatia tuko kwa basi hapa tunaelekea coast
fucking logic
tunaelekea coast wewe unajua tu uko na fare ya ukishuka hadi mtaani kisha shuka hiyo basi. Alafu kuna neighbor hapa anafungua karatasi ya chipo. Tu hiyo harufu inapiga unaanza kusikia tu njaa bure. Karibu tu mmo.
Ukifika mtito utakula fea. Mtito gari ki stop people to eat. Utakula fea. Na ukisema nikifika from here to Coston ni kwa bana. That's enough time to omba money. Niombe Mr. Fix It Mia, niombe kaka Mia. Unajua hauombi mtu mmoja tao.
True, umbangi mtu mmoja tao.
Chovya.
Well, guys, I hope you enjoy. This is the Sanity Loop Podcast, Manze, under Radio Legion. Day, every Saturday, 2 to 4 p.m. Manze, leo niko na watu wangu wa The Vibe Tribe. Manze, vibes on vibes.
Tuko hapa kuwapatia vibes.
Tell us, Manze, your sleepover stories. Zile mbaya, zile mzuri, zile nyo kauli umia, kauli tendwa, kila kitu. Mr. Fix It Chako hapa na enjoy show. Hey, Manze, guys.
Kini yo yangu bado naona ina trend.
Hai, bro. Yako ya dera, bro. Yosu tani kuna nyeme, imeipigia teke.
Lakini, what ningefanya nini?
Napenda unasima hivu
nyako. Unajua ningefanya nini? Kwa za kuna, okay, niliangalia options of coat. Unangalia wardrobe. Unaone ni wardrobe ya demu. Hakuna.
Sweet pants.
Tunajua zao wamebanabana, speed, nini. Tumeandikwa, tinama lover kwa matako. Kwa mambo sasa uwezi
unaba sweat point yenye nyuma
imechorwa maua
come through here
So yeah, in short, the dera was just there.
Alafu ile dera ilikuwa plain one. Ilikuwa plain. Haikuwa na maua maua ama ilikuwa plain. So nikasemaje? Hii itanifai. Sababu sitoki nje. Eh, hiyo dera sitoka nje.
Teme, teme, God forbid, kungekuwa na ati alert ya moto.
But ilienda ikawa ilienda ikawa sababu hakuna so nili chill tu kwa hao by the so kitu nilikuwa nafanya ilikuwa after every hour naenda nachungulia nionekaa maneiba kuna neiba kwa nje ama natokea natoka naenda nazigusagusa nisikika zimekauka narudi ndani very fast najibania pale ndani unaona haikuwa rahisi
but then nimefikiria swali fulani hii ni kwanza Ned wendo utaanza hii swali. So swali ni ushii kwa sleepover alafu dem akataka kupea but ukakataa.
Ah, let's you again.
Reason
dem alikataa. Dem alitaka kunipea lakini kakataa. Ah, hizo scenario nimekuwa nazo mingi watu wangu.
Wasema ulikataa mwanangu.
Nilikataa.
Kisa.
Ah, sasa nyingine unapata maybe kaya kuna moja nilikuwa nimetoka game. Sasa trust game ingekuwa 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 ndio wewe bicha. Niliona hamstring. Hamstring. We can do a rematch. No, but
bad.
Asa, but any on the real much the ball up out of the South Sina at the home then go free. So I think you kwanza hiyo enye nilikuwa nimepigwa tackle mbaya na best yangu. So hata sidhani
ukaona ukipiga hii mechi nyingine hapa.
Singetoboa for him.
Si leo.
Si leo. Ingine tu naturally tu maybe akua tu my type. Kukua tu honest. Maybe akua tu ananifurahisha ki tuende kulala.
Si kila kitu unapiga.
Manze.
Ingine samea. Hii kija tu gi. Ikija gi. Umondani. Yani, ingine tunasamea.
In short, ana ni forgiveness tu. Tumawarumia. Mambeleo hapa na I forgive you. I don't want you.
Kuleo unasema unasema hii
mkomoa mwezi hii unasema wako anao anakomoa
and you guys na wewe nyi kaka wewe na Eugene mumeo iti mumeo ombwa ukakata
mara moja sana kuna ile unaona tu hai uongo hata kuna ile unasema hii nikipiga hata nitakuwa nimeangusha maboy hivi.
I get it.
Suddenly get standard.
Kuna ile tu unasema, hii ni hii wakijua hii. Alafu unajua the funny thing, unajua kuna zile zenye wewe unapiga ukisema hii sitaki watu wajue. Hii kijua itachoma. Unaona? So kuna zile zenye unapiga alafu unasema hii lazima maboy
watajua.
Hii lazima wajue.
Let's keep it real.
Sasa unaona sasa ile yenye utaki wajue. Sasa huyo DM ndo anaenda kusema. Ona, wewe utaki wajue lakini yeye ndo anaenda kusema. Eh bana, today I've been ninio by, you know. Sasa wewe huku nje umekaba sababu unajua sitaki kabisa hii story itoke, sitaki. So ikitoka ni balaa. Na huku DM amesema, "Wewe leo nimepewa nimepingwa game hapa hivi. Nyie mjui game." So wewe huko watembea huko mtaani maboys wako wanakucheka unauliza form kwani gani nasikia kaka nasikia uli chop fina. Hata wewe kaka hiyo usingesamea. Sasa mambo kama haya heri uavoid.
Unaambiwa net nasikia siku hizi unafuata personality. Umekia siku hizi uangalie sura.
But guys wanaume tuko na standards please ni poa by the way napenda vile tume agree sick la time unagonga standards muhimu ama vipi hata hizo sleepover wengine kata ringa hata mother ringa hata kidogo
ringa kidogo
ringa kidogo sick la time kwa available ama aje Eugene
yeah true but it hard I won't lie. I'm not saying it's impossible.
Naomba unaona nikao na story.
It is possible but it's hard. But I've tried it a few times. It has worked. Hata mimi nilisema no. I managed to say no. I didn't call you. Hey, Gina, you gay?
Oh, yeah, yeah. Hey, zingine mazee.
Because first time she came for a sleepover, tukiingia kwa bed, we had an altercation. So she left the room. She expected me to run after her. You know the way they do it in movies. Didn't happen. Next morning, she woke up. Then she was like, "Eh, Yanni, you had a chance to make me scream and you didn't." Like shots fired, but down. Think like a month later, she came again for a sleepover. Did our thing. Upanda juu kulala, gave her a massage. After that, I slept. She woke up the next morning. Hey, Gina, are you okay? But anyway,
hey guys. Maze, I hope Maze may enjoy show. Sanity Loop podcast under Radio Legion. 2-4 after the Vibe Tribe. Na kina Eugene, mwona vile ni watu wa vibes manze hapa. Na manze, you guys remember, new week, new vibes, new grind. Wagwan.